Mwali ya gava mbifindi wala polisi mchani ilikuwa mkazi gwe kutelu wakuba mwana wana kubili wakuba kumuzade kudua liredene ye chitundo chemitiana mkwate ye madwi nakayenga mtuzewe mianzi kasana nga chigambi wanti arudenga yesu hake chukugumba kwe kusala weza danyagiri nyage Lameka Kigozi mwagezi wa chitongole cha polisi mbitundu ebyo mitia
mubye tuzudde omukyalo na agamba nti mugumba era ekizimu zimu ekyokufuna ezadde lye kya mutemba ku lunaku olwo era yugayo ganga kimututte emitia na mudwaliro n'alimba limba mama omwana ne yali eyakamala okuzaalibwa mukyala fisi ndi omufasho mutuze we Serunyonyi Kalangalo n'amubako omwana we n'abula naye omwana ono twamuzudde omukyalo ono Madrin Nakayenge abadde yabba omwana ono tugenda kumutwala mu kkooti abenga weri nemba musango gw'okubba omwana era twagala okubategeeza nti omwana Nassuna Blessing ow'emyezi esatu eyabbibwa ekitinkokola naye tetunaba kumuzuula